kula mwenyewe kau baada mna awa kwa rizo rizo fulani kuni walitenda mbaya kwa kutaka kuyajua kwa rizo rizo fulani hey, wawili leo sisi kwetu vikwazo mashida ni mengi kwetu wameyaleta hey, wawili leo sisi kwetu vikwazo mashida ni mengi kwetu wameyaleta na walokula tumelaniwa Mungu wangu tunakomba utusamehe kosa baba yangu tukogoti baba tunakuomba Mungu wangu tunakomba utusamehe kosa Mola wangu
mama number one
my creator creator
number one
my devo
mama number one
ah my father my creator creator
number one
devo baba yangu father na mashida za my life mana ni yeye ndiye anijua so sije kunambia nianze kwa budu Mungu mwingine na mashida za my life mana ni yeye ndiye anijua so sije kunambia ndio ndakujibu why don't you shout to me baba baba ai 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 baba baba why don't you shout to me baba baba ai 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 baba baba why don't you shout to me
mama number one
my creator creator
number one
my devo
mama number one
ah my father
you're number one
my creator creator
number one
my devo
you're number one
baba yangu father